Zeit for Music.
I'm in love with the beat freak.
Umutima obe, umutima obe. Umutima obe, umutima obe. Umutima obe, umutima obe.
Fedwap.com.
Umutima obe, umutima obe.
Umesepela chile, yeah. Batina mutima la mena maluba kunsa mukatsinga musuma. Nine kamwene kufsuma fichitika kampani yobe nine bona ishiba. Ukuboko kwanzi kulipa chifuba. Opo njikete ni mupepi no mutima. Njatekelanga natina di kutemwa it's a real man talking. Kwa wulo musama you are custom made. Kwa wula China foods beautifully hot mulilo fire. Mukatini wewa doti yanga bana. Nangubesha kupala mabala shala sana. Hi babe salam aleko leko mzala. Akatini sobu zuma plus no msana. Deti bafike popa msambo wa ikala. Walipsana kwa mana no mutima that's why nalisara.
Umutima obe, umutima obe. Umutima obe, umutima obe. Umutima obe, umutima obe. Umutima obe, umutima obe. Popo, umubili wali emba, weo mkwifia ulipalo. Wechabucha mutima efa sompele chisabo. Tengele shakabale wichelo atutualile bamayo. Weme shianje nshange chipoma. Benda mumubili bakonka, efyo bakonka, tefyo na konka. Weme shianje nshange chipoma. Benda mumubili bakonka, efyo bakonka, tefyo na konka. Umutima obe, umutima obe. Umutima obe, umutima obe. Umutima obe, umutima obe. Umutima obe, umutima obe.